Jesus Christ, his son,
Yesu Kristo ne ba
and has given us all
ɛna ɔde adeɛ nyinaa ama yɛn nkwa ɛwɔ Kristo mu.
We are grateful to thee, Lord,
for the privilege. Yɛn ani sɔw Awurade ɛde ma akwanya a ɛnam afɔrebɔ kɛseɛ a ɛkyɛne so a Yesu de maa yɛn ɛwɔ Calvary.
That it reconciled us back into fellowship.
Sɛ ɛka yɛn bɔ mu ebio ɛwɔ ayɔnkofa mu na yɛnya w'anim adom sɛ yɛbɛnya saa awerɛkyekyerɛ a ɛma yɛhunu sɛ wɔakyerɛ sɛ sɛ motena me mu na me nsɛm tena mo mu a wobɛtumi abisa deɛ mopɛ biara na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Afei yɛn ani sɔ yei na yɛbɔ mpayɛ sɛ wobɛma yɛn gyidie ama yɛde deɛ ɛwɔ yɛ mu nyinaa agye adi. Afei Awurade, ma yɛnto ɛda yi mu berɛ biara, asetena yi mu dadwene biara ɛngu, ɛfiri deɛ ɔresiesie asɔredan mu ɛso ɛbɛsi ɔhwɛfoɔ no so. Sɛ biribiara ɛrentena yɛadwene mu, na mmom yɛbɛtwɛn yɛde obuo ɛbɛtie ama Honhom Kronkron no akasa akyerɛ yɛn ama yɛatumi anya biribi papa bi ahu wo yie ɛwɔ yɛn hyiamudie yi mu. Sɛ Awurade nokorɛ ni, ɛno nti ɛna yɛaba ɛha ɛda hyehyeehye. Kasa kyerɛ yɛn ɛfa w'asɛm a ɛte aseɛ no so, na ma asɛm a ɛte aseɛ no ɛntena yɛn mu na ɛnwɔ yɛn mu. Sɛ wɔbɛtumi anwono yɛn na wayɛ yɛn ɛnyɛ sɛ ewiase ɛnsɛ so, na mmom wɔnam yɛn honhom foforɔ yɛ so asesa yɛn akɔ Onyankopɔn Ba no ɛnsɛ soɔ ɛso. Yɛakoma popo sɛ yɛdwene a na anigyeɛ abu afa yɛn kra so sɛ yɛhu sɛ wɔbɛtumi afrɛ yɛn sɛ Onyankopɔn mma mmarima ne mma mmaa. Yɛgyina ne mmayɛ a ɛtɔ so mmienu no nkonkoɔ so, na aman nyinaa ne ahenyɛ ɛpopo ɛwɔ yɛn nan ase. Wiase nnoɔma nyinaa ɛyera, nanso yɛnim sɛ dabi ɔbɛba na wabɛfa yɛn akɔ ahenyɛ bi mu, baabi a ɛmma awieɛ da anaasɛ ɛnhinhim da. Na sɛ yɛdwene sɛ seesei yɛyɛ saa ahennie no ɛma Onyankopɔn, twa yɛ akoma ɛne yɛ aso twatia ɛnɛ ɛnam Honhom Kronkron so ɛwɔ asɛm ɛno ɛnsuo ɛdwareɛ so. Yɛbisa wei ɛwɔ ne din mu ɛde ma n'ani onyam. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Me pese me ko asem tre nu so anope yi. Anka me be kasa afa biribi foforo ho. Se na ayaresa som na ebeko so a. Nanso wo kan se wo betiche empaimbo enkrata no nonwotwe akosi nonwotwe ne fa anase nonkron. Na maye Billy eba fie ebeye sima kakra ni. Ana wo kan se ase obia eni ha enti wankyekyɛ mpaebɔ nkrata no enti ye me dwene sɛ mɛfa enyinasuo yi ɛde atenetene asafo no. Na mepɛ sɛ mekasa fa asɛm tire a ɛyɛ asafo a ewiase adaadaa no. Mepɛ sɛ mekenkan biribi efiri atemmufoɔ nwoma no mu eti dunsia yɛhyɛ aseɛ ɛwɔ nyiyi mu edu no.
And Delilah said unto Samson,
Ena, Delilah, e ka kyerɛ Samson sɛ, hwɛ, wadi me ho fɛw, na watwa me nkontompo. Afei, ka kyerɛ me, mesrɛ wo, deɛ wobɛtumi de akyekyere woɔ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛ wɔde ntampe nwoma foforɔ a wɔmfa ɛnyɛ adwuma da ɛkyekyere me a, ɛna mɛhɔ dwo na mayɛ sɛ onipa biara.
Delilah
ɛfa ntampe nwoma foforɔ ɛde kyekyere no, ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ, Filistifoɔ wɔ wo so, Samson.
And there was liars in wait abiding in the chamber.
Ɛnso na atɛfoɔ no ɛhyɛ pie mu, na ɔtete firi ne basa ho sɛ asaawa. Na Delilah ɛka kyerɛ Samson sɛ, wadi me ho fɛw ɛde abɛduru sesei. Na waka minkontompo kachre me ye obetumi ede achichire wo na okachre ni se se wonu no mitrinyi empesempese nso no ede fra entoma ban a na ode akrotia ebo mu ene okachre ni se filistifo ewa osuo Samson na onyani firi ni namu na ode de wanwuno no mu akrotia ekoi ene anyonye no na okachre ni se ebede ana obetumi aka se medo na wakuma mu no wonno me emprensani a wasisi me na wo aka achre me adekodi a wahoden kese yi ewo mu na wo nchre me adekodi a wahoden kese yi ewo mu
and it came to pass when she had pressed
na eba se ebra odini nsem edwan ne ho da nyina na ne ho yira no e ma ne kra ho metie eko owuo mu no.
And he told her all his heart and said unto her,
and now ye na kuma mu nyina ka kra ne se ye wan anka matifi eda ifisa onyankopon ho tuafo ani me efri me na yam.
If I be sir, will you be true? And now my whole day ever free me home, now my hojo, now my yeser, Unipe Biara.
And when Delilah, na Delilah, Emunu, sir, what canoe, Nakuma moon, Sam Yinano, or Sumama, walk of Frefre, Felicity for us up for him, sir,
come up,
Mumra, pray queen, if we say, what coming, Nakuma moon, and Sam Enina. Na Filistifo asafo hini no eba ni nchen na wafishwe sika ewo ho anase ukulukula sika no ewo wonsem. Na odidano ni nankroma eso na ofre oberimebi na omanube yi ni trimi mpese mpese ensono na ufrasye ebrenasi na na huo dinu efri no hon ekoi. Na okansa Filistifo no wa osuo Samson na onyane efri ni nanumu ana osi me Freddy sekane no na ma woso me ho na ono de na onim se Awurade efri ne ho.
Now I wish to read for a text for this
sermon. Afei me pese me kinkan asem bi ede ye asem tire yebehu wo adisam enwoma no mu etimienu no ye shaase afinyi mu adionu baako ani adionu miensa no.
And I gave her
na mama ne bre se onfa nsachira na dwene emfiri na dwama momu na wansachira.
Behold, I will cast her in
she me de no beto empa so na me de wona woni no esei awade no magu ahunya kesie mu disse osachira wona dwene ewo won enyuma mu.
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that
na me de owu obekum ne ma na asafo ni nyina ahunu se me ne de ohwehwe asabo ani akoma mu na mema mu mu biara se de munyuma etie.
May the Lord add his blessings to the reading
of Awurade emfa ne nhyira engu nasɛm a yakenkan yi so.
Samson, great deal like the
Samson, ɔte sɛ asafo no pɛpɛɛpɛ. Ɔhyɛ aseɛ yie.
Ɔhyɛ aseɛ
ɛde n'ani kyerɛ baabi papa.
Ɔhyɛ aseɛ
na wɔfrɛ no dɔmmarima.
He started
ofrasia na osume rade e wona semwa na odisuo na oye na shede.
And that was
na etise asafo no
it started off on as we would say
ofri asia senia yebeka no sedie ewiase kasa no eka no otu anamompa ofri asia edi ewrade ashede so.
As long as
na emredo dua Samson edi Awurade akyire no Awurade ade Samson eye adwuma.
For God can keep anyone and if you say
onyankopon betumi akora obiara na ode obiara obedi nachi aye adwuma if you say eye onyankopon adwuma.
But when we
na sɛ yɛmane fa nkyɛn efiri onyankopɔn no ama ho a ɛneɛ na onyankopɔn ɛntumi ɛmfa yɛn ɛnyɛ adwuma bio. Sɛ yɛbɛnante ɛnokorɛ mu adi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so a, sɛ yɛbɛtenatena kronkron nsɛm no mu na yɛde asɛm no a wɔatwerɛ no asom a, na yɛsom no ɛwɔ honhom no mu ne nokorɛ no mu ɛwɔ asɛm no mu a, ɛneɛ Onyankopɔn bɛtumi de obiara ayɛ adwuma. Mmom sɛ wɔnya adwene bi dane wɔn ho kɔdi biribi foforɔ akyi a, ɛneɛ na Onyankopɔn ntumi mfa saa nnipa no nyɛ adwuma bio. Enti Samson ɛyɛ ɛgyina hɔ yie paa de ma ɛnɛ asafo no. Bra asafo no hyɛ aseɛ no, na Onyankopɔn atumi de asafo no yɛ adwuma, ɛfiri sɛ asafo no de mmɔdemmɔ adi Awurade ahyɛdeɛ so, adi n'atemmudie nyinaa so ne n'ahyɛdeɛ so, na odi ne mmaransɛm nyinaa so, na Onyankopɔn ka asafo no ho. Nanso, na ayɛ sɛ mmerɛyɛ bi wɔ asafo no mu. Kae, ɛnyɛ agorɔ ne adidie mu na yɛaba, mmom yɛwɔ akono.
Many people just think that when they become a Christian,
nipa pii dwene sɛ wɔbɛyɛ okristoni a, na deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ ne no wɔawie koraa. Sɛ wɔbɛyɛ okristoni no, biribiaa bɛyɛ mmerɛ.
Don't never get that in your head.
Mfa saa nhyɛ wo tiri mu, ɛfiri sɛ mebɛyɛ okristoni sɛ mɛko. Mɛko gyidie ɔkopa no. Mebɛyɛ okristoni bɛgyina ɔko santene no mu.
We are Christian soldiers. And we've got
yɛyɛ Kristo asraafoɔ, na ɛsɛ sɛ wɔtete yɛn na yɛnyini na yɛhunu ɔtamfoɔ no akwan nyinaa. Yɛbɛhunu sɛnea yɛbɛbɔ yɛn ho ban, yɛbɛhunu sɛnea yɛbɛko ɔko no.
And we can only do
na yɛbɛtumi ayɛ saa ɛwɔ berɛ a Honhom Kronkron no bɛyi akyerɛ yɛn. Yɛrentumi mfa deɛ ɔman foforɔ bi ka kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛrekɔ ako wɔn adwene no bi. Mmom ɛsɛ sɛ yɛfa yɛn adwene ɛkwan a Honhom Kronkron no bɛkyerɛ yɛn ne adwenkorɔ a ɔde bɛma yɛn, ɛfiri sɛ ɔno ne a Kristofoɔ asraafoɔ dɔm no so safohene.
Samson did good. He was a great man.
Samson ayɛ adeɛ, na ɔyɛ nipa kɛseɛ kosii sɛ ɔfiri aseɛ. Ofiri aseɛ sɛ yɛbɛfrɛ no sɛ ɔde nnoɔma adi agorɔ, kosii sɛ ofiri aseɛ sɛ ɔfiri ɔno a ne gyinabea. Na asafo no nso atu mmirika yie, na biribiara ɛkɔ yie kosii sɛ ofiri aseɛ sɛ wɔfiri wɔn gyinabea.
Samson
afiri aseɛ adi agobɔne, na ɛnyɛ Israelfoɔ mmaayewa na ɔne wɔn adi agobɔne. Ofiri aseɛ ne Filistifoɔ mmaa no na adi agobɔne. Na ɛno te sɛ deɛ asafo no yɛeɛ no.
Make love with its own. It
when Frasia, anyone I was any dear no, any or dog, Okodi, onion year for a cheap, and O Frasia, onion year for a D. Agobone.
That's where we made our
honey baby. Yeah, a dear Cassia, and him from Swok, a sea barco, a ya bra, a safunu Frasia, so on ya Norma Anthony.
Like Samson,
ɛhyɛ aseɛ ɛte sɛ Samson ɛfa ayɔnko bɔne.
Samson,
mmerɛ dodoɔ a ɔde ne ho ɛbɔ Awurade nkurɔfoɔ ho no, ɔyɛ deɛ ɛtene. Na berɛ a ɔde ne ho ɛbɔ ayɔnko bɔne no, ɛhɔ ɛna ɔkɔtɔɔ amanneɛ mu. Na saa kwan no so ɛna asafo no ɛteɛ. Bra na asafo no edi obuo ena da odi hon kronkron achi no onyankopon ehire won na awanwa juma ene sanchrenye ene awanwa dia pi edi asafo no achi nanso ebra ofrasie afa ayonko boni no oni ewiase
worst thing
adia ba ko anya kra oyeye ani de edikan oyeye osiasie etiti akuakuo ade sei ayonkofa ewo agidifo mu efrisa ohunusa amaman no etiti akuakuo nanso asempa kasie eni ho ama oman ba ko anani pakuo ba ko ewo ho ma obiara ope manumra aman nyina musuakuo kasa nyina ani nipa nyina
God never did it.
Onyankopo anhyehyɛ amma yɛn sɛ yɛntoto ɛhyeɛ.
But man,
nanso enipa pɛɛ sɛ wɔyɛ sɛ wɔde wɔn ho ɛtoto anaasɛ wɔsua wɔyɛ sɛ deɛ ewiase ɛyɛ wɔka ɛnoɔma a wɔyɛ wɔdi yie wɔ kwan a wɔfa so di yie.
Cannot never be a success.
Yere to me any year da. Se ye ye noma ewiase eya. Ye be to me any year awo bra. Ye di onyankopon ahyade achi ani kwan a wofa so eya noma. Ye to me any year da. Wo bra ye di ewiase achi.
If the cigarette company has met
their tawa adumakuo no enam kasamfonini adi yia na enipadom a wodi ensa ani whisky enam kasafonini su adi yie kasea eno nyansentrenye se asafonu su enam kasamfonini su ebedi yie asafonu yie die ejina asempa no eka so ewo nyankopon tumi mu ani honhom kronkron no eyi kire so. There into me in Kasa, Esanse Kasamfonini, Aye, Ye, Ani Ye, Amatawa, Adumakuo, Ani, Adumakua, Akano. Ye need tress and piara, the better me at the young home, after to Sankra, Uncle for you home. Na, Amradu, Yariano, the better me at Tinipadom, Nansu, and ya, and only the only uncle, and say, and sir, Yen ye. Dine sɛ ɛnam sɛ yɛyɛ nnoɔma fɛɛfɛ nti yɛtu nam ɛsoro ekuo akɛseɛ yɛma ɛnnoɔma akɛseɛ fɛɛfɛ pii ɛsisi nti ɛno ne yiedie yɛwu daa ɛwɔ yɛn nan so sɛ yɛka ɛwɔ honhom ɛfa mu a sɛ yɛahoɔden ɛyɛ ɔpipi du anɔpa yi na hom kronkron anka yɛn ho a ɛbɛyɛ sɛ yɛahoɔden ɛyɛ du na hom kronkron ɛka yɛn ho yɛrentumi ɛmfa yɛn ho ɛntoto wiase ho adeɛ baako a ɛdi kan ɛne sɛ asafo no ɛfiraseɛ ɛtete akuakuo ekuo a ɛdi kan ɛne catholic asafo no ɛna afei lutafoɔ asafo no ɛbaaɛ.
When they organized in the Catholic Church to make it an organization, one day.
Ɛbrɛ a wɔde nhyehyɛ ɛbaa Catholic asafo no mu ɛma ɛbɛyɛ ekuo no, dakuru bi nteamu bi bae sɛ Filistifoɔ no wɔ suo Samson. Na Samson ɛtete Catholic asafo ahoma a wɔde kyekyere no no ɛna Martin Luther ɛde fekuo ɛfiri pueɛ. Afei wɔde ahoma foforɔ ɛkyekyere asafo no sɛdeɛ Delila ɛyɛɛ no na wɔfira seɛ sɛ anka wɔbɛnya onipa a onyankopɔn afrɛ no no onipa a hon kronkron na afrɛ no no ebia onim wɔn abɛɛdɛ nom nanso na wɔnim Kristo. Afei asafo no ɛbɛnya ɛnɛɛmafoɔ su na wɔn kasa ɛbɛsɛ amanyɔfoɔ deɛ na ɛsɛ sɛ wɔma wɔn asampakafoɔ dɔkota abɔdin na ɛsɛ sɛ obiara nya dɔkota abɔdin ɛwɔ nyamesom mu adesua mu na ɛno nso ɛyɛ ahoma foforɔ a wɔde kyekyere asafo no. Enipa ɛkɔsua deɛ asɔfodie ntetea biara ba mmɔden sɛ wɔbɛtete ahomanimfoɔ papa a ɛbɛma wɔn asafo ɛde ahoahoa wɔn ho yɛnhwɛfoɔ no ɛyɛ dɔkota ɛwɔ nyamesom mu adesua mu die ana wo ye ye oba ko aba modin se obenya nim die pri achanim ofufro eye enu nkyere hwe ewo nyankopon anim na ehu nhia se onipa bia na bebo modin edi wiase nim die aso nyankopon ani da eye chua die ewo nyankopon anim. You're into me and fa a yasi buta ye and in him dear and so nyan coupon any da if we say a yo nyan coupon tam for tresamlo a kasa unto me ye. Na obiaraba modern so benyanim dianin yina wonim dia sesa waye ene nsama sesa waka na abeye amanyofo nsam sa anka obeda tumi adi aye hom kunkun ankransam abe wran nipa akoma mu na wa hunu ne boni
train for political talks
watiti won adi ma amanyo kesa na ye hiasa. Paulo kan se asem no ama yenchen ko anase asem pa no ewo asem kan no ko emom enam tumi ene hon kronkron ehihire so
that brought the gospel
eno ene di asem pa no ebaaye ebeda hon kronkron tumi adie nanso Sandy Payne and I call a sophomore antitiabia. Now, when you are the sien, I can see it. Sandy as I said, or dinner and Nippon winning. Sandy as I said, or Yawan, who Edibagina and Nippon winning. Sandy as I said, or Sessia won't, and Sandy as I said, why ye, and Sessa will book Casam Murano Esso.
Now that's all right.
I pay Nina, yeah, Emma, Aman your Casa, Nansu, and then Nippa, Adafa, Defer, Assam, and a dear tree.
Paul said the gospel that I preached.
Paul can say, "Asampa no ame kan ye no, amano sa, emo e pai, ewo wo hun krun krun fufuru ye, ani tumi ehichire so."
Come.
Emma ewo kasa, wasihye ni ye so. Said ye unyansa be ye, ana sa wo wure ebe hye enipa nyansa mu.
But it come through the Nemo, and I'm Christa,
was sorrow to me, a yachlanoso.
That's the gospel.
And only a sampano, so who know a what new sorry a to me. Ubiara Bomodi, Adonisa, Naniati, a ten of Fufro, a sorry for Kobia. Methodist Bobeka, yea, and I want Nipa, or Niatiapa, Baptist Bobeka, any Church of Christ, any Wonga, a Kikahu, Wangina, yea, and I Niatipa, yea, young crop war, Yama Onipa, Hunubiara, Uncle, now Uncle Cass and Pan, Amon, Wang and Washamu, a yibi. Oh, nyankopon, kunyamabo, wahwemu ayiyibi, na sɛ wɔne wɔn ɛyɛ baako, ɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi ho a, afei ansa na wɔde wɔn aka asafo no ho, onyankopon tumi amfa ne nsa ɛnka no kwan biara so.
I want somebody to preach to me that's been
me pe obi a, ohun kronkron ayi no, ama waka asɛm no akyerɛ me, gye onyankopon atete no, ɛnyɛ deɛ enipa ɛna ayi no. And I said, I'm sorry for you.
All knowledge, they say, we know all about it.
Nimdiye nina. Wakase, ye nimbibiara e faho. Na womubi en nim. Wohom krum krum kin kaniya e dikain. Wopono. E kaimifa en woma kumabia. Debi, me kin kaniya e wa California. Beyem finchia dua e chemu. Mi yinu wa, baby dada, waton en woma. Mi re free, dia otra en woma no.
Just a little 10-cent book.
Eye empeswa du emoma nanso ewo nyansa pi wo mu ewo mu se ase ekika asrisam ani anigi anitie nanso me wunu bribi wo mu a kasa se onyankopon ema me.
I'm one of the little stories started out like this.
Na ensamu mu baako ese ase sei dakru bi anopa bi ewo enkukobuo kasea bi mu. Na akuko niki tuabi awo hwa. O jini se, awo nindye nina. Ese se, ohum. Enti, otusi adaka biso. Eno adina anubu bon adaka no. Ebe ye empren na ya na inum. Eto ne konko nechi. Eno boni ye, eti se diye unti bida. Na wana aka no nso otwen won ma woyɛ aso ama no ana o ka sɛ awuranom ani awuranom a muwo enkuko buo yi mu me pɛsɛ me kɛsɛ tra mu nyina anɔpa yi afa adesua ɛhyehyɛ ɛkɛseɛ bi a yɛhyehyɛ kase manyanim dia bi ɛwɔ madesua mu ɛbrɛ a otwen n'ahwehwɛ nua ɛto n'ano so.
And he said, I have.
And all can say, my sister said, yea, and cookway, a better me than him, dear P. I am who ye, Santi, let to me, I can't remember, say, you better to form. Now, I am a Juma, I will a bro, and I'll talk robbing one. The better one, Dian, no beer, a man, yea, upon ye, and Yanta Craft and Fepi. Oh, met to me a cat level, send me a bet to me a D, yea, I a crime bebre so.
And the little pullets with their little.
Nah, and Cocobi, the Anki Tuanua, well, what damn Cocono, what will Bomu, and what can't say? On yonder four.
They certainly are
not one any genie who ye.
Oh,
I could call him dear for pa. And I make I a softball and Titiabia a stamp, I come for Ibinum. A very man in dear for Penny. And yes, sir, Yadi and Hobabo, and Fuqua, I can't know. As I say, Yanina and Enoco.
Yeah,
and some are on Pokuman, every year in the Casano. Now I could call Kumabi or what? Not only in Takrafe or Dimrika. Every cookwa, I can't know, and all can say, Amerima, Simabaco, say, say, I'm meeting Cassiabo, and you walk as a video so, and cook up walk or soup, and pass one day, I want to live where I cook Piasu, or Becumiana, or China.
What good your knowledge?
The Pepe, and then in Diano Bay. On your berma, Nimdia, Becumiana, at the Pepe, and a bay. Yeah, yeah, and among ancient dot ye.
We're all dying by
the end. Yeah, you and Satya Kwaba, and it's your man, Pierre. Yeah, Nim, dear, and Trashi. Yeah, per se, yeah, who know?
Nanso,
why, yes, sir. Said the
knocking some time ago.
Make a brebia, a chamuno, a far as what it will be home. Now,
and he thought he was a good thing.
I said, so on. Now, on him, don't I say? Or bet you me, I can't say, I said, well, I can't in a funny paho.
So, indeed, or to
see Nipuo, Esso, and of Rasia, I can suffer, Nipaho, Sanya on him, a far on Hunina. Now, and for free more, or couldn't it be a free pedway, a bite, and of Rasia, I can't summon a sia, what paho, a treno, now, John Quo, a Kumano, a Bonani, and or Danny Nitri.
Now, okay.
Now, our knee, now, or to me, a woman, or Colino, now, or our son, or to me, a tenant, Nanso, a tissa, now, or new, the all Cassa Afahon,
Adam,
or Astro Wagin, or your Amoma, Adjinicke. Dear, I want you know, or need any pardon, and you want to me, and you say, any part.
And neither, Nasana,
any part, and to me, and you saw your coupon.
You're human.
We are nipa. Now we are sitting in the and Muru Asrewa Adjinesu.
All you do, you just hurt yourself with it.
Dear, we are nina. What is how? What? As I say, Christo Adjine.
The reason people go and join organizations.
Dentia, any pack of dom, a poor, now what the anchia, I see, I will fool from an ammoni, sir. Well, one body, sir, will be sunny, I will fool from no home. One pet, I will fool from no. Now, well, when you said the church, sir, I will throw crunkunum, empty, what person would you be
seeing?
Nanamu.
And the Pentecostal people.
Now,
are
Pentecostal
fallen
so and yakra. Well, bum money, so what did you see? Anamu. What pen is such a? As I said, a yes such a. You bet chance a moon. Now, you're dumb as a funnel. Now, a pity and so, and now a boy and a shoe, and a bribisa.
They're afraid of the new birth.
Was throw our foot from me. It's the Bribia, me did it, sir. Branham Tabernacle, Fonso, Elias Rosa.
Now we say, Yenina,
Nimsa, a ward here. Then found any baby, a war, and now baby, baby crop. I can't tell you. Sɛ wɔwo abɔfra wɔ ntɛtɛ so wɔ fam denden anaa wɔ ayaresabea dan a emu yɛ kɔkɔɔ, ɛyɛ atantanneɛ tɛteɛ biara. Nantwie ba awoɔ, biribi foforɔ biara awoɔ, ɛyɛ atantanneɛ. Na awo foforɔ no nyɛ biribiara sɛ atantanneɛ. Nanso, nipa no ayɛ bawee. Yɛbɛkɔ baabi a wɔkyerɛ nsɛm, yɛbɛkɔ baabi a wɔnteateam na wɔnsu, na wɔmmoro afɔrebukyia so na wɔnsu. Mopɛ sɛ moyɛ nipa dodoodo, deɛ yɛhia yɛ awoɔ, yɛawuo, ɛno ana de nkwa ɛba. Aba bi, aborɔdwoma dadaa, aborɔdwoma aba, wofa saa aborɔdwoma no na wode hwɛ fam. Kosi sɛ wobɛtumi anya aborɔdwoma foforɔ no, ɛsɛ sɛ saa aborɔdwoma dadaa no ɛprɔ. Aburo antumi anya nkwa foforɔ gye sɛ ɛprɔ. Na ɔbarima anaa ɔbaa antumi nya awo foforɔ kosi sɛ wɔn nimdeɛ ne wɔn ho ara ɛprɔ, ɛwu wɔ afɔrebukyia no so, na wɔteam yɛ wɔn ho fin kosi baabi a baweeyɛ no bɛfiri wɔn kɔn mu na Onyankopɔn honhom no awu wɔn foforɔ bio. Memfa ho sɛ wobɔ hyerɛma aka kasa foforɔ ahuri akɔ soro ne fam abɔ wo nkaban mu sɛ akokɔ ba a wɔatwa ne tire, wɔwo nkwa foforɔ. Nanso yɛde biribi asi anan mu, yɛpɛ kwan sɔkyee no ane ɛda no ɛfiada na me ne me yere ɛkɔ adwadi dan bi mu. Mempɛ sɛ megyegye yei ho, mmom bere a yɛnam abɔnten so ɛkɔ no na meredane me tiri ɛkɔ ɛha ne ɛha, ɛma a wabɔ adagya. Mehyɛ Onyankopɔn bɔ ɛberɛ a m'ani firaeɛ sɛ ɔsa m'aniyadeɛ no a mɛhwɛ adeɛ a ɛyɛ. Na mede asɛneɛ kumaa bi ɛsane me kaa mu sɛ mehunu biribi a ɛte saa a mɛhwɛ asɛnnua no na meka sɛ Onyankopɔn, ɛno ne medwa nkɔbea ɛberɛ a mehwɛ asɛnnua no. Mehunu saa ɛmaa no, meda kaa sɛ yɛhunu wɔ baa baako ɛna a ɔhyɛ ataade tenten. Na ɔkaa sɛ Bill, hwɛ saa ɔbaa bi a ɔnam hɔ a ɔde ahoma kumaa bi akyekyere ne ho ɛwɔ ne soro, ɛna ɔkaa sɛ wopɛ sɛ woka kyerɛ me sɛ saa ɔbaa no ɛnnim sɛ ɛyɛ bɔne. Ɔkaa sɛ ɔnnim sɛ ɛyɛ bɔne a ɛneɛ na n'adwene asɛe. Mekaa sɛ sima baako medɔ, ɔyɛ Amerikani, ɔyɛ sɛdeɛ Amerikanfoɔ ɛyɛ. Mekaa sɛ ɛnkyɛre biara ɛna mekɔɔ Finland medɔ. Na mebisa ɔbarima bi a ɔmaa me baabi tenaeɛ Dr. Manninen, na yɛkɔ ɛhɔ apɔmuden adwareɛ deɛ wɔfra no sauna ɛno, na wɔde wokɔhyɛ emu na wɔahwie nsuohyie agu so anaa nsuo agu aboɔ hyeehyee so na mfifire ɛtew. Afei na wɔma wo ahuri atɔ nsuo no nwunu mu na wɔafiri mu. Afei na wɔde wokɔ ɛdan bi mu na obi a ɔhwɛ ayarefoɔ ɛwɔ hɔ, ɛmaa a wɔhohoro mmarima ho ɛberɛ a wɔda adagya na wɔde wokɔ nsuo no mu. Menkom na mekaa sɛ Dr. Manninen, saa nyɛ. Ɔkaa sɛ ne nyinaa yɛ. Afei ɔsɛfoɔ Brana, saa nyɛ. Afei sɛ na woka fa Amerika adɔktafoɔ no ho a wɔworɔ mmaa ho kwatii na wɔde wɔnto pono so ɛhwehwɛ mmaayɛ akwaa biara a wɔwɔ no. Sɛ ɛna woka fa ayarehwɛfoɔ ɛwɔ ayaresabea no ho. Mekaa sɛ fa kyɛ me onuabɛma Manninen, waka nokorɛ. Ɛdeɛ ne no, ɛyɛ amammerɛ.
When I was in Paris, I could hardly believe it.
Ebra na me wo Paris no. Na me ntumi nyi ni sɛ mmarima ɛne mma ɛdwo so faako. Na me ntumi nti aseɛ sɛ ahomegye bi a ɛwɔ ɛkwan ho no ɛyɛ mmarima ɛne mma nyinaa dea. Mantumi ani ani sɛ ɛma ɛkɔ mpoano sɛ wɔkɔ dware a abarimaa ɛne ne dɔfoɔ wɔnni dan a wɔsiesie wɔn ho ɛwɔ mu wɔworɔ wɔn ho nyinaa afei wɔdane wɔ n'akyi na wɔde ahoma kumaa bi ahyɛ na wakɔ dware nanso ɛte saa wɔn ani maa so koraa ɛyɛ France amammerɛ wɔ abibire mu ɛmaa ɛne mmarima ɛmmɔfra ɛne mpanin One shot at the crowd. One in Nam Eslam. One Wuru. The Aya Homejibia da. Anasa Bribi. Anasa. One free one who anim da. Nasu. One Nimu Sonsnoya. A womu. One Nimu and Sonsnoya. Amo. A man pee. A mamre. Nasu Mikasa. Mido. Yaya Sunko. Every a man for Frasso. Yeah, yeah, going to fuck any ho ewa ha. And on a masan noma a sabone. If you say to a crono, I can say, one hour casano, I said, yeah, and I said, what dresser, why you are going to fuck any ho, what you shall crop ya, ever.
A man or woman in
a berima, and now a bar, a war Italy, a war France, a war a bibrim, a war a man for probisu, a home, crocro, a wono, for probiono, on yasa no mano. Warren Sessa and Tadiano, Warren Yawan Husa, if you saw a few of my fufra, the chef war, and any yaf war, any on yan coupon, the free or through. Home on one at two moon and a two up raboso. Sir, we are American here. We buy a sadia American for a year. Sir, we are French in here. We buy a sadia French for a year. Now I can't back home as some. Nanso, sir, we free on your coupon one. We buy yes, sadia, what yeah, I was through. If you sell home every through. Now, and no, and a do so. Rebecca crab here. We bet you me, I share. What dress a moon? One hour to check for you know. Why you are no mass, Sununko? What dress, sir? Why you are going to fall any a ho ho? Nanso, what came a family dear? What by ya as a buffo? Any a co buffo? Nanso, a Christopher, a yaman fluffo, any a ho ho?
A fugitive has no home.
Asisabani and Nifie, a cubani and yan, papa pakra. Nanso Okontuni, Aya Bribi Kai, I'll free as I said, yeah, a war so I want a mouthful for us. Or bum modding, so about only fear crime, or then a bravo a treset, or a bribia, a treset, or free or mouthful for us.
There.
I see an eno. Nanso, 1 hour, yes, I know, po, 1 hour, was yes, I and no man. My main country was South Africa. Abraham, you know, I was from some for. And Pima Jasa, one shot idea, Kuntu Frafo, Emma Yua. We didn't finish yet, Dunsia, a Dumotri, and finish yet, Dionu. And Mary Ma, one shot idea, Biara, would Jina, I didn't tuma a slow one, and now we're chew on home. I didn't cassa, as a shower, Hinimu, now a Nia, as in Sawa, Sumu, now a Nipan cassa, and Ankasabi, as a shower, and Trinimu. Now a Boise, as in Sanawa, home. To sell one a dadja. What did buy Viasan? And so now we name. And so a brow, a J. Christono. Now what do you want? A name, a butubutu farm. Now in your home, Concron. Was sorry. And what's a chill one slap, a good one, cocoa soup. Our new woman, a brow, preho. Now to share and tadia a share.
Why? They become pilgrims and strangers.
Well, yeah, I come to four. I mean, ho ho. I was saying, yes, you. Hallelujah. Now, what you want, huh? Afrin, huh? Annie, hurrah. Oh, honest. Sound of a flower on whom a Christopher, quite sorry, a free hawker, nor cancer. They are Methodist for, they are Baptist for, they are Pentecostal for, they are memory that conscious for, they are yea, a sir, and it is a kicker home.
That doesn't have one.
No, any, a dear back cry, home, home, a braba, a two moon, a canine, a candy away. Yes, you can say, one abba, and our debut who won. Asafono abaya se Israel edikan. Huno abosumsumfo amainu nyina se wawo ohene onyankopon enana wo ye won hene. ana wohunu abosomsomfo aman no se wowo ohene enti wo pese wo beye wo ho se abosomsomfo aman no na woto ohene ama won ho
and as they did it
na wo yes ano
they got wonya
amane ye nkakrankakra ehye ase ebaamu nkakrankakra eliase hye ase se ewura wo mu atsei ekowie wo ehab so ohene ba ko a obane ho kakra Obani honka kra na awiye no ochim nkwano free won mu and o call ye na ebra ohine no ankasa eba ye no wan hu no
that's the same thing the church is
doing the krono na safo no aye wakofa wunie wakofa man yosem adisua wakofa ekuo fekuo asafo akese ahantan asampa kafo na ohene no ankasa ba won hu no na wo bo won konkon mu a oyɛ won hene no asanua mu won nimu no ɛma mu wɔsere no na wɔgu ne ho sɛdeɛ yudafoɔ no yɛ wɔ mesaia no asafo no nso a ɛyɛ wɔ mesaia no ɛwɔ saa kwan no ara so wonni honhom mu nimdeɛ ɛfiri sɛ wɔde wɔn ho ato wɔn ani ne deɛ wɔhunu so adan akɛseɛ wɔbɔ mmɔden de wɔn ho toto wiase wɔanto yɛmfo sɛ yɛmfa yɛn ho ntoto wiase da wɔto yɛmfo sɛ yɛmmra yɛn ho ase na baako yɛ dodoɔ wɔ onyankopɔn mu ɛnnɛ yi ayaresafoɔ mu asɛmpakafoɔ a wɔwɔ abɔnten no akansifoɔ adɔɔso ara sɛ ɔbaako ka sɛ ɛyɛ nkyerɛ ka onyankopɔn manya nnipa mpempem bebree mewɔ nhyiamu a ɛsotan wo deɛ nsonsonoeɛ bɛn ana ɛwɔ mu sɛ yɛwɔ baako anaasɛ ɔpepem baako a nsonsonoeɛ bɛn ana ɛwɔ mu yɛdi nokorɛ ma onyankopɔn yɛdi nokorɔ ma no asɛm yɛtumi gyina hɔm kronkron no sɔhyɛ mu ɛyɛ nokorɛ ɛno ne adeɛ no ankasa mmom yɛtoto kyerɛ kronkron no ase yɛn pentekostefoɔ no bebree mfitiasedeɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ kyerɛ kronkron mu no yɛtoto no ase ɛhɔ mepɛ sɛ mɛha obiara atenka mewɔ me amasafo mu na menya atenka sɛ me mɛtumi a ayɛ saa ɛwɔ masafo mu ɛfiri sɛ mereka asɛmpa no nanso yɛwɔ pentekoste asɛmpakafoɔ ɔpepem ahodoɔ du a wɔnnim sɛ biribia ne kyerɛ kronkron no mu a ɛyɛ asubɔ ɛwɔ agya ɔba hon kronkron din mu metoma ɔsɔfopɔn anaasɛ obi biara sɛ ɔnkyerɛ me baabi a wɔbɔɔ obi asu wɔ agya ɔba hon kronkron din mu pɛn nanso wɔtoto no ase ɛfiri sɛ akuakua no ɛna ayɛ no saa nnipa baako mpo ɛnni apam foforɔ no mu amfirinhyia aha mmiɛnsa akyi wɔ abakɔsɛm mu gye deɛ wɔbɔɔ no asu wɔ yesu kristo din mu ɛyɛ deɛ nea ɛkuo ɛno ɛna ɛyɛɛyɛ ɛtoto no ase na ɛnnɛ wɔayi adwumayɛfo a ɛwɔ abɔnten so no nyinaa afiri mmɔntene so wɔayi akasaa no afiri asafo no mu wɔayi animuonyam no nyinaa afiri asafo no mu ɛna wɔanya asɔfoɔ tiabea asɛnka akokɔ nne ketewa asɛnka a wɔn nyinaa ɛpɔ wɔ fakuo no mu na wɔn mmaa ɛhyehyɛ ntaadeɛ ntiantia ne ntaadeɛ a ɛkyekyere wɔn na mmarima ɛnom tawa ɛto kyakya ne nsiriwayie ɛyɛ animguaseɛ wɔ onyankopɔn anim menim sɛ ano ɛhye nanso ɛberɛ adu sɛ obi kaa biribi atoto no ase wɔagyae mu ɔyɛ wɔn ho sɛ wiase mfa ho sɛ ɛsɛ sɛ me nko ara megyina a ɛberɛ a obiara nka me ho gye sɛ onyankopɔn nko ara mɛka nokorɔ a ɛwɔ onyankopɔn toro akronkron no mu na magyina ma no sɛ mewu a mɛkɔ so ara magyina ama nokorɛ no nokorɛ ni yɛpɛ nokorɛ memfa asafo no nsusu me ho mmom mepɛ sɛ megye onyankopɔn asɛm no ɛna asusu me ho nanso delila wohyɛɛ ne nso na ɔnim sɛ samson wɔ tumi nana ɔnim baabi a saa tumi no ɛwɔ na ɔntumi nkyerɛ deɛ saa tumi no ɛteɛ nanso na samson ɛwɔ tumi kɛseɛ bi na ɔpɛ sɛ ɔhunu Na said the Delilah, of course, I did not want that Samson. Oh, yes, and home. I will jamai coin so and on 19 and him and our sister. Yeah, I just send them a former you and any the atisa now or percent or yen who bribe or sir. I will run one home. I bomb modding so about that or something. No, and yano.
That's the same thing the world says.
And a yassi and a yassafuno.
I say, hey,
and I'll to me Cassiano. Ewo. Yeah, 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 put me no, and the Casafono, Iasa, Nanso, Felice Tufano, Awa, Waslo, Samson, and a Luther, a free moon. I say, why you're cool, Ebio, say, what you have for to trim me up, about some moon, and you are, sir. Now, Felice Tufano, Awa, Waslo, Samson, and the other see ya, Wesley, a Freddy, and what it's a human moon. I say, what dada, Missa, put him some of those Samson, Minion, I. Can you call a Kuma Munina at Remy? Ninina, would you have half of what it's Remy? Ninina, I pay your best, and only the I, and only a sorry for Kuo, a Homano. William Munyami, said Yamini, a sorry for Kuono, I pay the Catramo, Uber Humi, anti Pentecostal Fono, Efriadi. Mutumi, you know, I hang.
Where's your power?
Please to follow our slow, not to take a Homano, a view.
Yes, I
pay, and then I see ya. When you're Pentecostal Fono, or the doctor, I want you to be at the swimming, I'm my one a sophomore, and you're at the CB. There was a good door, and your mamma to say, Methodist, and I said Baptist, and I said, there one a cano, a one.
Go into a church and you can't call
a Sabubimu. Now,
just one
amen. I am you know, at his Eskimo phobia, well, one North Pole. I am you know, well, Yanija, a woman.
And now, Felice
Tufano, I will swallow Samson. Felice Tufano, I will swallow America.
Where is that?
And I say, Homo Bacoyano, Ewa. A Hefa, and a Pentecostal Bacoyano, Ewa. Assemblies of God of War, any United of War, any Church of God, anyway, and no, only a full front, or Biala when in church, or Baco the ASA, and Obaco the ASA.
We're so much,
yes, who met to me a cock lobby, sir, Okoya, and Kanya, some, sir, as a for Bacon, I did to know who swap. One I can. Oh, Marcy,
the communist one,
our Muslim America, and him, and I am two, you know, and him, and I am Nimu and Yamno, a war. Hey, dear, if you say that you say any part, then answer, and die on your coupon, and to me. And then, what my answer and come for, and you know, man, you know, I have Barry. But she said, what if you say, I'm a Barry, and I am called Asnia, said, Montisa, and Tiamu, I was a funumubio. Mutisa and Tiamu as a funumubio, Mutisa or Bisu, where you are down for a conano, I see a damn wasi, and Wayampia and Yasafunumubio. The Yanian said, Yatua, Yasin said, you are better to me.
We're not free.
Yanian, what's it? Tree, eh?
But
Samono, or did not bow for a damn money, at
the
church or Jasafonia and Coupon, a Safono. I am
no
crap. Tunibia and Yasafunumubia, Pamudia and Yobio, and the Panaya Barry, and a Yasin Sinni. And then, when you come over to me, Abba Pentecostal Fornin Tem, Abba Tressa, or your Yankupom, what's then in Central Yam, and one who's sorry at home, I'm Wusuompo, and Nimu Yam. And I am Guasia. Michi on my imua, on Yankupon, I am Juma, I am Central Yam, then the party ho, na.
Well,
yeah, Mrs. Say, Minim, sir. Well, bet to me, yeah.
It doesn't move them. Wow.
And what's so wrong? And then, the line that I just chill on, a reassino, well, one pochinemu. I say, when you're on, at your rumpo, I just chill on, I shan't cover movie.
The first of
one of our swore something. But then, and I owe you a fan home.
Oh,
you are sorry for what I see. No crap.
We have only
papi attend the
arena.
Yes, so, oh, no, hey.
Where's the
home? No, our hey.
That's
only the abon Sam Aye.
Well,
we are
the
whole Abasha Safunumu. Ogusu Ada Asafuno, Mumram in Chang, Mamma was so dark as Siawaha, so be a young qua, dear. Sir, Mother Pamosa, and yet I saw a sample caninua, Moanua, na Munya Nipa, or one Amisumu, Dakota, or what a genuine, you best see a sword and can see a fat. Now you better to say, one a cano.
Shame on
you. Mwenya woo. Emom, nya nipa, onim sunsunye eda kofia ya paimu, eni diantem, na anso, uhum krum krum asanuma, a ontutu nuamasi, enam nyakupan tumiso. Nenso, aye o bariase. Oh, tini bibe tumi a bwewura emu ewo nshiamu ase na wakakasa fufuro anasa wa tiamu kakra anasa wa yebribi na wa aka ni nyina abetwe wonkon na wa hye nene no eye enwanwa ebeye enyetse so no bi na waba ho ba bi munim se anone ne kura no Ahutini mabroni bi abegwa wuram anya nigia ase obema ne nsaso na wosu na waye urade aye obi a obetiamu amen ama shampano ekanu na wana akanu adane won ho ahwede okaye eno ani pentecost fo edia asem musia methodist fo ani baptist fo osia catholic fo
Catholic,
Esia, Amani Hunukrom. Ninina, Kabom, Wanyina, Esia, Amani Hunukrom. Eye, Delilah, Adadamu, Eko, Asafwa Kesiamu, Eye, Asafwa, Wanyimon Woma, Wafadi Bra, Eye, Eye, Munim, Way, Anywaya, Owahei, Eye, Odifua Kesia, Say, Benyano, Abakaya Safuiwa, Oh, me, Say, Onya, our Fufra, and Yanom, Fata, Sakoho. Men faho se owo dollar o pipipim se owo Cadillac aduane mpo a de owo biara ese se wo wo no fufuro oba awo fufuro no na ho kokoro no eya no fufuro na obo fufuro awo wo fufuro no o gu o me a ho me o fa nche me a wo su na o tietiam na o ye se de wo na aka no eya na a chei oba bra e de chere se ne nsa aka no
Amen.
Die wo hia no no. Samson. Philistine for no so. Cobinish for no so. Yes no wo so. Abunsam no wo so. O sane ko wona chi na wo ko hunu se Yakobon honhom eye anwamadie pi na oyɛ ne wusɔre ho eno ma pi a de Yesu se ho bɔ no a wo ka se wonim esisi se onu abɛma Branham e wo tumi a oni nipa agne kasa me sɔfo e kan se efire bonsam mo ama brofo nya chomfo mo nyi Yakobon ni a wa dada mo wa pɔ mo And Patakua, Musha Nyan Ten Tadia, Yasu can say, Samuni Mia, and Kamuni Mida. Nanso, Mwanya Salt Pia, Obama Dinsa, Obama Maya said, Yasi, Akano.
We want to put on the
papia. Want to try Samu Rasi, Ramon, Obekano Cranum, now a Jerome Concron, a Subarnesso. Nanso, then a Yasia, what you come to me in a free hall. Wawu Musa, I would tear for. Pentecost for Nansu Ukraine, a yes, that to come to me. Say, I am Bawe, Sawana Akano. Again, I obey. Again, I obey. I am one Yamu and Yaba Kwan, me to me dinner home, Sammy Debe and Semi. Brow, what you say, Samson? No,
we can't to me
and Kanya. Muntia Yabaraman for Billy Graham. And Kanya, our young daimu. Muntia or our robbers, Sir Otiamu. And Kanya, our young daimu. Mutia wana akano, and Kenya awa yende imu. Bayadan na yanyan Kenya awa bra, wati chile yen. Yati chile hon kron krono, yadi yen fekwo, and yati tisem, na yen tuminya hon kron kron Kenya. Amen. Minimse, anu ye shi, and ye yem tibiano, nansu, e ye nukre. Then you're to me home, Kunkun Kanyan, Wabra Yachi Chilimo, Namaya Bawi, Namis Sum Pasu, the Kunkun Cassa, Wabena, Namis Sum Pasu, Nanso, Wapu Emu Ahuadeno, a dear one who are day, Fakum one who are day, a Yasim one who are day, Asapunum one who are day, on Kunkum one who are day, and only Kukwama someone, a wasapunum.
And when the church,
Asapuno, as you share, Asapakafonim before. Any adaya kesia efe, se anka, ebe ya hon kronkron titi diano, ebe ya se, wabe kou sum numu biyo. Amen. No kre. Ebe ya dena mube nya hon kronkron kanyan, na nipabe dumu no, na wachi chile no, na wachi no. Eho, ena o hao no, ewo. Felistifu anu wa usuo, Nansu, en shrani da soba kwa ya wo. Ebra Samson, awa fiasi no. Diani adi edi kan ya wa ye ye. Ebra wa chile no no. Wa chile no, edi kan. Wa jina wa adin. Wa hunu ni kukuwa mu asem. Wa hunu mu kukuwa mu asem. Yasi, en hunu mu kukuwa mu asem. Afe, mo ma ni nina. Mwa chichamu nyi. I say yes, mon marima, nina, I have to say yes, nina, yes, some, and then some qua, I want ye, now moko, econom tower kakra, now when you be it, epwe, and every bia, a tessa, and sanum kakra, modipe, a juma, a pesa, madame of Russo, now my will crack as no manum, so, now my tra, what ye, and a payam, a one and companion, as in that, but to a samuasi, a yanya, a juma biara, a no crap. No crap. True. Tan no cremu. Amo Yankopon. Samson. Philistine the Philistine for no also. Branham Tabernacle. Yes, Sam Abamumu. What about Janino? Why you cook one somewhere today? Why you say I cook one somewhere? On Yankopon de Ma war. A brown old Yankam and Futsomu and Fiaka Kamuno.
Have you let it creep out?
What ya Yanko Gra? And a Hunam Sum Amanuel Pie. A dear and about so. Yanko Pombe to me, Sunny, Abayama, my dear. Now I fast up Numu, now I can dipan Akuma Muku Kwamas, and Sam, and Abi Biala, now I say, dear, and Yamania, now I am Sanchania, and Yama, my dear, now I can ask something, then, said your bet to me, and I'm on Concroso, Nanipano, I can say, hey, it's a suce, Ningina, ye, the Nijiho, the Womua, the Betikakra, the Mrepi, dear, and only Branham Tabernacle. Philistine for no, I was a soul. Bra, really a chum, tell what I can't, someone. Now, and sure I promise what you for, and that for no, was original and antique, a soup, a beer, one can't send beara, one nantiara, and preman and presser. Now, what nasty, I won't quite show on my, I summon a yanny one. And Yapan Uncuna, Nipan, so that's a mum, a subbeara, a few on Yancupon, and no more Ebanoso. Philistine for Musu, Branham Tabernacle. Philistine for Musu, Pentecostal for a woman, Philistine for an animal. One I can, Enina, a retinia, a tremuno, a bra, Mode, and she said to Tremon holding the India, Bibia, and to me, a mamontem. This is a Presbyterian, Baptist, Methodist, Catholic, and I said, Bibi. Money, I can anyway. Enti, and can you have a end day moon? A bad day, and you bet you when you are bright, yes, yes, to trade, or Tama and Kenya. Yankopon and my baby, yes, you bet me the Mohon Ato and also, but the Mohon and Bachel, yes, Nina and Eno. Samoa, yes, we are Abamua, yes, yes, Afe, now we. Embom Samutia and Putrebia, free, yes, Namabon Yankopon, when Yankopon and Mubaya and Juma, Cosisa Mobaco, Akodi, Agobonibu. Aha, any other saw by a coin, the one I pay. Bramidi, a yearning cancer me. A yay, a brand I was to say something, no.
A new hair grow down.
A fool. On Yankopa and my ass of Fufra and Sana, you ever know what you. I home, Kunku, to me, no bet to me up, Bunny Moose. I bet that. Home wedi na Marco eti dunsia atumi adia safunachi asomafo no nyuma timye no himu nan asomafo no nyuma timye no adia sanwotwe nyina abedi asafunachi esenchrania ena mwadia kesea eka asomafo no ho ni usori esenchrania kesea eka won ho bra ye wo afiase no kreni onyankopon esiesie ababi ewa baabi dia ma ekum kesea etwato no. Ma anya wo, madam for Christonia, oh ha anopay. Ma anya sa wa hodi efrasie e nyini. Bampa yesa sa anopay nkransam no. Na enko asasi ba biara ye beko. Ma wa to so sa nkransam ibabua. E de aduane nuro abamumu. Ama honhom mutumi anyini ewo mumu bio. Mo ma yensi entrasi na ye mompa ye.
O Lord God.
Oh, Awurade Nyankopon.
Creator of any assassin
before, Dan Kwama for any of the Pepiara and whom I said, dear my four. For Sansa me,
take these words this morning,
have a shackle money,
have a so kusso,
Rade. May the panel and my son know my son Paye, a briar who said, Yasia da Safono, na achie yi wahu na ahoden wahu baabi a eye ne kokoam wahu baabi a ne kokoam nsam ewo na watutwa agu wafa nipa no a akane no otiamu nkunimdie mu no onya nkunimdie ebre bi no na watutwa won enwi ama watena fie wukwada na adwo ehwe kasafoni ni Well, ye and Egiano, everyone, I come and I want my own or dopey. I'm a yassi, I tell you, war at the moon, young couple. My own, a yassi, I'm a yassi, when you are a peppy, I'm a yassi, and it's there. I send your war, Emma Sampano Eka. Say, Anya, and if I do do any a good year, and in Tiamu, any a good year, and here one pair as Empado Dada Nubio, idea Nidia, Nisio, Abra or Crano. I didn't come, I had a sa ever bio, Nadi Asma for my Chadiano Ebra Safono, Nadi Christa, what Soriano Ebba,
the Messiah,
a day Messiano. But so, Sadia Israel, one him for no, at the tree one, Ama went to me, I knew him Pon one Cassatino, now him Pon one Cassano, a brow Bayano, well who no, San Etia and that, oh, a radi, and him won yam in one bar, Sahom Kronkron. Na Erade won ni mu no
they don't recognize it
why yes you said in den dia amawala se won ti ase if you say eni won fa ko no mu Erade ye ya bon samwa juma why ya ti anipa no
may the Samson of God
ma Samson o fru on yakopon no ma no kra kuma won a wo pe na wo su na wo se na wo kra mu ma woni no entena Erade enko ti se aduaba fufuro yi ebenyini Cosisa and Nigia, I was snow, a moon, and a babio. Now, don't be sorry. Obey to me, and who now I tears here. Now, I obey to me, and whom as Diano, and it to me, I won't have free Yasuhon, said ye, or in tears, say. My Ayah, a radi, so obey who ye, the son of Jesus, demo. Amen.
Are just now.
Oh, Awodin sese yara. Oh, Erade suma Awodin sese ya. Na bo bia su.
They were in the
Na won ewo abansoro ni so.
They were all with one.
Na won wo akomakro.
When the Holy Ghost
Abraham kronkron sane
That was promised by
Yeah, yeah, Erade e share ho bo no.
Oh,
Erade suma wa ho din sese ya.
Oh, Lord.
Oh, Erade suma wa ho din sese ya.
Oh, Lord, send the
power. Oh, Erade suma wa ho din sese ya. Na bo bia su. Send ya me dono with the sumana ho day.
They were in the upper
Now one ewa abansoro no so one yina di akuma kro na we are singina nyunu afri wo mu na she ni wo mu ena ho nkonkon no bae ena wo ka se braba doma safo no ho na trodi ewa nwoma no mu ana abo mu ase na ka se me pae mu ka se kristo eni yakopon ba no sorry obonsamu enso Eya de krono abi no kreni
The devil was baptized.
Wo bo obunsam asu Ebra Judas ebo asu obunsam fradi ekokan asempa no Ebra Juda efri adi ekokan asempa no na so obunsam anya ho nkronkron no bi Eno ene no Eha ani baabi a ahoden no a ahunta no ewo sa owusori eno a onim no kre no a chinye biara enimu Amen. Owo ha. Sawom kronkron no a de no owo Messiah no so no. Eda so a ewo na safo so. On free order.
I'll be with you. Mekamo ho.
Every biara. Mpo metena mu mu. Akosi wiase awiye. Mewo ho. Nyuma me ya no. Munsumo beye. Ye chene ye. Ena munsumo beye. Efisa me ko meja nchen. Nanso ewi ase tutuna se oh sana no atwam ya bonsam no apese mo ya ala eno no wo pese mo hiren onyankopon apese mo bua su When you go up a samo, what can say, oh, me need the air cost me in a ni cosu not nasi, cosu not nasi, our bonim, nasi, our bonim.
But a nice,
which is our pro. Cause it's all about pro our wow genimu. Cause it's all about pro ama wawa who says sick. Now I yeah a baffu frobio. Now I woof frobio. Nasa and kwamu frono. A bear snunko a cra every day a kosha a formono. A bro, a bank, a coform, sir, a cosla dear. Now if you free, sir aha mono. A coform, dindimu, a shamu, if you free our mreyamu, na and froma, a mano so. Oh, any more yam. Hallelujah. Then from my first year, but Abano and to me and Yashi, sir, I was soon home. A Danny, Nanso, a high Kumano, Kumano, Danny Danny, na a Ginani, Afe, a Nini, na a Shan Hodin.
It can never become a blade. Erin to me, my head, because he said
a Bruno, a Bewoo, na a pro, and now a Wonko, Nemom, a pro, and to me, a Mabio, Emom, and quite a few Muba. Said the Americano, a British Abino. I want you to cry. A fee, ten times, a fee movie, Nancy, a hot and then quo. A bra, Uber who was that a fino, Uber who, Methodist, Baptist, any Pentecostal, GTA, a fee,
filthy.
Now, Uber who, our for Buchiani sonor, a fenana and quaffle fro, a bum.
The Holy Spirit,
Hong Kong Chrono, I'm our trap, Uhuan Yankopon.
We shall see him some glorious day.
You be hun any more yam, Debbie. Debbie, a trow woo. You be huno. What is Adi?
Someday,
Debbie, a trow woo. A hot and a nijabi, a chame, or china. Now, me grand chasuha, na jubi. Now, Magnaya, Missa, me hunu, Rabbi Lawson, a brana, or back from Hano. Now, or Tinne Pomadano, now, or the Chimicon, or the Tumicon, and the Miko, a San Caprono so. Now, or Tosajomono. Eho, and I air chairman.
Something happened.
Bribisi, a year, yes, free her. Me fresh year, who no mass, no uncle. My TTP, I was going to America for you. Aye, Dada, Afibiara, Yehu, Emma, and Merima, Sanya won't go on who anyone say. Now, I'll cob on him, but it's a booming. Now, Nimprenu, and I say, Nimprens, and so, may Titi, I will home.
Yes, Rami,
catch on, Uncle Prince, may Titi be up. What some can say, a bear, sir, and will make Ginantamu, and my cassette, yeah, but it's a woman moon, you know. Dabi namijina green smell me bo dan no mu e wo wura mu achichiri e bo mpa ye da mu nyina na e ba eno mi ensa na awia e koto na mijina suru e shaade na ma fri bo dan no mu e wo obotan kese bi so na mijina ho e hwe apueye fom e yi ewrade aye na mi tumi e hu owia sa e ko e wo nua no achi e wo bekwa no so e bra mi hwe bo nhwa no e wura pi e wo so aye di said e betumi bia
and I said Lord
na me ka se ewrade
da
bi wo di mo se asie bi po mu na wo twam e bi se na wa bre na so wo twam o ka se
o ti se oni pa chi
I said, for me, see a people no more, a radi. Sabrano, I want me in channel, and from a kumabi, a baba fire ranumu, a besne koi, a bafame home, and from a kumabi besne, a besne will ranumu.
I stood there. Someday,
Mijinaho,
God only knows.
Debbie, Onyanko Ponko, and Olim Falco, and now a brick crow.
The wheels. Of mortal life,
and quite a way and copper in your abedinadi.
Then I shall go.
I say, Macqua Cotina
on Zion,
Sion, Bepo, no so.
Someday,
Debbie.
Beyond the reach of
I try a woe.
Sunday,
a Debbie, Onyanko Panko, and Olim Faco, and Abre Crow, and then a Bessie, about two moves, and Cobaina, a Chanhui, and Qua,
a Woy,
and Coba, Nina, ebe jine din.
Then we shall Afei, go
yabe ko,
to dwell
on Sion,
Zion,
Bepo,
Noso. So ain't low,
to bra from
sweet chair,
tia sien am dede,
coming
for ebe swami,
me home.
Ako fie
swing low
to bra from
sweet
tia sianam dede
coming for
ebe swami ako fie.
If you get there
se udru ho jamia
coming
ebe swami
ako fie. Tell brother Bosworth.
Kachle oni abere ma Bosworth.
Just come. Ani
menam funu nyina nso. Ebe fa mi ako fie. Afe to bra from. Obeba from debi, o be swami akosoro. Je biara be shi. Onyankopon abofo no. Ojati ase nam no.
To carry me.
Be swami ko fie.
Swing low.
To bra from
sweet chair.
Tia sianam dede.
Coming far to carry.
Ebe swami ako fie. Enai mu baako. Enai mu baako.
One of these days.
Wa mi wu odo anhwere no mu. Mehwe nso obeba eye no kure.
I looked over Jordan. Mehwe
Jordan eja.
What did I see?
Na dia na mi hunu.
Coming far to carry.
Ako fie.
Te
se Elia akokura
o
se Jordan eja.
A band of bright angels.
Abafo kwa e send di machi.
They were coming for
you. Obe swami ako fie. Obe swami ako fie.
So ain't low.
To bra from sane bra from.
Tia
se anam dede.
Coming for
you. Obe swami.
Ako
fie.
Swing
to bra from
sweet chair.
Tia sien am fefe.
Coming for
ebe swami.
Carry me.
Ako fie. Eradi Yesu no.
Tia sien am mi kafo.
A wesira no.
Shion
su shen da da no. E shen kafo no.
Enkwa shen no.
Oni nam edan no mu. E kasa. Ni mpawa ha.
Onyani
no free damna mu no owa ha se kwantiche empire bokrata obi oha ofi ba bi na oba se minnim no owa ha se se wo bo mpaye ma no ma wonsa so se minnim ma wonsa so se minnim wo wa wo ho no medidi se obi a owo anunyi ewa akire ho no obi ma ni nsa so ewa akire ho sa kwan no so ani wo ma wonsa so
dinyi
na ye akire ho wo owura
ninyina
aye ninyina mo ya hoho ema me
ja
ewradi yesu enwa no sofo okro no awo ha mugidi se de bosha aye no kure osura na safo ngo
ana
enyuma me ye no munso mo beye empo mo beye de echen ye ifisa me koma jan chen de echen ye mugidi sadi wo ma won sa so se wonnim me.
You believe
that you are going to be a chairman? There are a chairman. She said, oh, yeah, Obano, our son, a tadi muno.
Would you decide
on the north of Upania, Utimia, Mrayamu, Atencano? So now come on, baby, Utimia, Tramia, but you may decide, may any default, but you decide, and impire our heart, a sentinel on my home coin.
Your poor
empire, Ama Oyere, the Junko, Abu, Cassane, and Okra, Chayanokra, sorry, Nina, Kumusa, Nehoye, amen.
Wa wo a kire onu so e
onyakuma no asore ye no de owo anunyi no wo de akuma nyina agidi ogidi so onyankopon betumi aka wo ha a kire me ogidi se oba no ho beto no ogidi
wo
abarima owo enjojo ya de e no kura
onye
ofri tentaki se no kura ma wonsa so minimu minimu se minimu a ma wonsa so sei ye nim ye ho e no kura nya reshemu onyankopon mu ogidi
se
de ogidi no ko hu abarima no se de ogidi fasa ehye wakoma mu
man
e no owa o man insa so a man ye eya wo a ni nyina ye owura ogidi ogimidi se me onyankopon d4. Uye, udi wa kuma nyina. Ensa sa wo sori, udi agina ho a. Ni nyina ye, owura, e den ne wo ha. Wo wa sitire ya de na e ha wo nan. Wo fi wo ha yo. Udi ndi owura mela. San wa chiko fie na nya ho den. Ni nyina ye, fo kuma nyina jidi. Ni nyina ye. Wo jidi. Jidi. So beti mi agye de a. Ewura wo ti hey, wo ma won sa so. Ewura kese. Wo sha yi renuwa. Udi wa kuma nyina jidi. Wo jidi. Udi mi di sa mi onyankopon akwa. Wo jidi. Ni nyina ye. Jo nyankopon beti mi atia me wo hawa. Wo beje adi. Akuma ya de ni nyina ye. Ma won sa so. Sa aya no kura. Ni nyina ye. Ewura no a otwa wo so no. So sori. Akuma na emom. Eye wani ankasa. Minimu no. Ni nyina ye so betumi age adia akire ho obema no a otwa so akire ho no wa kuma ya de enso ene hunamani ya de ojidi so nyankopo obema ho ato ojidi owura obema bi wa akire ho ba bi a oma ni nsa so a wanye owura Shubert ni nyina ye owura ni nyina ye ojidi eye wani nso eye sa gbo mpa ye ama ma mi a oti ho enso tsa eye no kura ma nsa so eye a wo eye no kura ni mo nsa munyi mo nsa nkira mo ho ni nyina ye eye no kura se ye betumi age adia won sabe tumi aka yesu kristo wa sori anu e wo den mu oyo no kro no e je ele ye ma wo wa ma yasi atwe ho di ni nyina afri wo mu
hallelujah
ani mo nyam me pa wo fufro me pa nko fufro me fa oni ba di e besie se esese me ye kronkron ni mu amune muni bi biara Amen. Nyagidi esese ya didi sa asa Lord Nyankopon osoro ani asase bofo dan ko fare bai ani achede epanyina amafo ohun ade wo sna wo ha Awurade ayeti se de edan no ehome ekọ akire ana eba ani mu ade ntina nipa no entumi ntiasie Awurade wodi won ho wodi won mo apata USP asa ana waye nyunu ani sise ana waye bawe asa ko sise won tumi enhunu obi ao
Lord God may this power
Awurade Nyankopon but you mean cow, yeah. Now, I'll probably say, the one yanny piano and young quan. Now, Yankopo and Yanimo, yam, and I'm Jesus Christ, Yankopo, Banoso, me be sir. Amen. Mujidi, you want to say, Mujim, why are you satum, on Yankopo and Shiramo? Africa, Nakohun, said Yahujidi, a bear, I was our quanoso.
I see,
and if you do know, our foot frosso, and no crap. As a son of Sanaba and Adri,
sir, wouldn't you need to say,
wouldn't you need Jack? I am no crap. Yes, I am a big ruby. What can I say? Wouldn't you get himself? Some of the time, I'm a bad. I'm a guy actually. Abaru kasa minim sama sa anobaasa nanso woni wai okasa minino afa otumnika akokro no mu akokasa womra mehwe obari ba bia onim niameye ene dia maye enye wai ene mesaya no okasa obaya sa no mai no ebia e wona edia wiye no mu asafo no beka no kra no ebegina asam no so obaya nyankopa asade ani nyina ofane wo mata wiase ho na enam so beka me ho na maye no ma kro no a Nancy, what can I say? Obey any idea for wow, friend. Why would I need you to know Yankopon? Upon self war, Sakuba war, or the kind of an imtion I'm sumpa, and I'm sumpa, a pair, quite sorry, or the kind of an imtion I'm sumpa, and so a pair in one word. I don't know who I'm going to be. Muntie, sir, or the same as some inside there, or the Samuel Cra, a Bashamin, sir, if you can't come, a bet to me after Samuel Quanso, na Abba. One section of one day, Pierre, now one mom was our yes, Christo demon, a mamma on the fetcher, I'm on Sabaka, who conquered the end. If you said, what shall I am more, any more madia, one hour wet chicken pot, to go out, a ruddy, a young coupon, not be for one, you know. Mojidi, a super son, a back or so, and Chanukra. Mama yensi entrase maybe sa ohwefo no na wabompa ye ebra ye siesie yen ho ama asubo no me dine se asubo som bekoso nyina ye.